dad ilaah ka cabsana nin baa jira.
Raashinka dadweynaha lagu talagalay awaarta, ruuxi cuno, daawooyinka xarunka caafimaadka dhibka ka jira, daawooyinka dadweynaha lagu talagalay ruuxi cuno. Wallaahi oo billaahi oo talaa adduunkan kuma raagayo. Sawaxili maxadan maliponi hapahapa duniyaani, adduunkan kuma raagayo. Midda kale aan arkayo hadda dadweynaha maxmed baawa ka maqneedbo, dadweynaha maxay u baahan yihiin wacyigelin oo loo tago qaabkee leaderskooda accountable uga dhigi lahaayeen, accountable leaderskooda u qabsan lahaayeen. Midda kalena EACC dadkan maba ogeynbo, number hayna ma wahayaanbo. Wallaahi middaas waa mid iidana aada u qaab daran. Marka aniga xafiiska markaan ku laabto, xafiiskan ku laabanaya, markaan ku laabto, the first thing that I will do, maxaa hore dadka intan waxyigelin, maxaa yeelay information badan bay hayaan, laakiin qaabkay usoo report usoo gudbin lahayn informationkaasi laihin iyo warka usoo gudbin lahayeen. Marka dadweyne waa mahadsantihiin. Aniga inta awooddayda waan work casaskan akanteen waan gudbinayaa. Maxaana rabaa election markii la gaaro, had qofkii balanbale kasoo hadlay, qofkii Mandera kasoo hadlay, dadkii Gaarise kasoo hadlayen, Bull Iftiin kasoo hadlayen, election markii la gaaro intiina qabiil iina fiirinin. Aa fiirisiin waxqabadka ruuxaa dooranaysiin. Ninka aad dooranaysiin waxqabadkiisa ayaa wax nitaraya. Laakiin haddaad dooratin nin because isku cid baan ahay, qusheblow ka imaade, marka waxba matalo. Marka maxaa naga codsanaa dadweyne aan wala shaqeyno, xafiiskeena nagu imaada, xafiiskeena dadweynuhu u furan yahay, keeska ah haysiinna arrimaha soo gudbisiin kudi waa telefoonka aniseena la xiriiraysiin. Insha allah ana waxaan tabarteyda waan samaynayaa.